shit. Rakuz.
Oh, Mr. Jaba, tunakujua cha Jaba, eh.
Unapenda jaba nigga kwani we ni baite. Story ntasikia but najua unanise. Una say na story make sense. Unabanja vitu empty ka kama kase. Story ni za jaba of course atwezi take. Una ya kama bad na kuna kitu out. Yone Mr. Jaba. Yone Mr. Jaba. Ni true, ukibonga nigga high make sense. Never. Unasema yosi go TV, yoni high sense. Ha, Jaba una mix na what, kwani weni magician. Una yap, ha, man, wendo Patricia. Tuko best, tume chill, kila mse, ako busy. Na, nigga ana yap, mara cash, mara girl, mara this, mara that. Na, eji sababisha, ana banja easy, nigga yenda all that. Story ni mingi, ana piga kali so, ma. Akona degree na tupima yoni chocha. Unapenda jaba nigga kwani weni baite. Story ntasikia but najua unani set. Una say na story make sense. Unabanja vitu empty ka kama kase. Story ni za jaba of course atwezi take. Una ya kama bad na kuna kitu out. Yoni Mr. Jaba. Jaba.
Rakuz.